Till like Randy, the chopper go out for Grammy. Pull up your family, hope your killers understand me.
Hey!
Panda. 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 Panda, 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 panda. I get broads in Atlanta, twisted the bean, super fine. Credit cards and the scammers, wake up beside, let it sign. Over to left, they be answering, red time, don't be clap. I be pulling my stuff in the fan. I got plenty just stuff with Bugatti, but look how I tried. Legacies, final. Why is it killing no comma? Pop a perk, I got signed a gorilla. They come and kill you with bananas. From villains, I feel it, pull up in the final. No, they come and kill you on the comma. Rollie is dancing bigger than the pound. Go out to the Grammy, but pull it, you find it. Pull up, I'ma flip it. I got pull up in the get it. I got this count for digits. Say you make you a lot of new money. No, pull off in the end of the baby. CTDD, pull off in the baby. Cola, feel it, pull up, gon' feel it, baby. It's up in the baby, gon' drill it, baby. We gon' kill it, baby. Get it. I got broad. I get it, I got cards, yeah. It's how I live. Did it all for a ticket. I play the bonds when he spinning the Bobby spinning. Chat the dawn, doing business in the break. She doing the feeling. I begin to the chicken, count to the chicken, and all of my niggas is free.
Panda.
Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. Just a dolly in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the bundle. Legacies, family. Way and see, look like a panda. Going up like a Montana. Honey, on the hammers. Legacies, family. Way and see, panda. Package for Danny. Selling ball, candy. Been on the macho like Randy. The chopper go out to the Grammy. Pull up your bandit. Understand me. I got broads in Atlanta, twisted the lean in the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the bundle, legacy, family, why is it look like a panda, growing up like a Montana, honey, sunny hands, legacy, family, why is it panda, package full, Danny, selling ball, candy, may not the macho like Randy, the chopper go out to Grammy, then pull up your bandit, hope your killers understand me. Panda, 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 panda.
Ray McDonald with Designer, who turned 19 back in May, right after Panda started blowing up on the charts. Well, I have some big name birthdays for you this week. 1960s pop singer Petula Clark is 84 this week. Canadian singer-songwriter Gordon Lightfoot is 78. Frida from ABBA is 71 this week. Singer Graham Parker is 66. Pop singer Kim Wilde turns 56. Guitarist Kirk Hammett of Metallica turns 54 this week. Jazz singer Diana Krall is 52, as is Reverend Run of Run DMC. Chad Kroeger of Nickelback is 42 this week. Drummer Travis Barker of Blink 182 turns 41. Rapper Fabolous is 39. Rapper Mike Jones is 36. Country singer Cam is 32. And rapper B.O.B. turns 28 years old this week. Coming up, Mark E. Bassey and Taylor Swift only on the hits. VOA 1.
Yeah.
Baby, whenever you're ready.
Mark E. Bassey and G. Easy on the hits, You and Me.
Girl, you party all the time. Don't let me stay on your mind. Add up all the cheap wine. Just to stay awake in conversation. We were always so damn insecure. So how could we ever know for sure? And this we bump into each other on a crowded street. It's not us no more. It's just you and me. We're just strangers in passing, casually. It's not us no more. It's just you and me.
This shit is dead and gone. It's not what it used to be. Someone give a eulogy. No, I'm hard-headed and I might have acted foolishly, but you the one to hold us down usually. Yeah, yeah, we was in a limbo, but if our people, you ain't had to f*** with him, no. That was my homie. I gave y'all the intro. Some things fall apart and some get thrown out the window. Remember when we first met, we might have been too young, but we was from the Bay, so we both was going too dumb. I used to be the one for you, now you got a new one. So to the next life, son, maybe we could do some.
If we bump into each other on a crowded street, it's not us no more.
that I've been there too a few times. 'Cause you got that dream.
marka af Soomaaliga wax hadlay waxa uu leeyahay waa ehelmaanteen oo hadii adduunyadiina kalaba waa dhaqataane aniga maxay ugu ilowday
afkiiba soo hadlay
dhegaysayaal intiina mar dambe nagu soo biirtay waxaanu ku jirnaa xubintii hibada iyo halabuurka ee barnaamijka dhalinyarada maanta idaacadda v o a waxaa marti ku ah Nagiib Cabdiraxmaan oo loo yaqaan wadna kaabe waxau ka mid yahay daayarta halabuurka gaar ahaan fanka iyo suugaanta aan gaar u sii qaaday weliba qaybta heesa waa fanaaniinta daayare ee ku dhaqan magaalada Hargeysa. Nagiibo, marka laga hadlayo badweyntaanu imika weli dabaalan inay heesa, adiga habeen ma kugu soo dhacday ama waqtina ma kugu soo dhacday ereyada noocaas alleyle inaad samayso ama lagu sameeyo tiraahdo bay ahayd?
Way jireen, laakiin weli may suurtagelino, may soo bixin. Ereyadii iyo laxamkiiba ee qaaran xaajiyadu sameeyey baa jiro aan islahaa. Waxaa ka mid ahaa barkhadow nasabnimo, gobdeeq, niyad sami wanaag, neecow udgoon, nasiyadan ku degay naruurada ifkiiyo naxariista dumar nasiibkaygii nolol qaaliyahay. Nacaybiga tiraay, naxli iga dhayaay, naftan igu jirtee nuurka ii shidaay, noolow shubcan,
noolow shubcan. Waxay marwadii xaaskooda iyadana u qaatay,
oo xaaskii waa intaas. Marka insha allah dhowaan ayay suurtageli doontay dadkuna dhegeysan doona hadii alla idno
way Nagiib, waxaanu kusii siqnaa gabagabadii xubinta hibada iyo halabuurka idaacadda v o a ama gaar ahaan barnaamijka dhalinyarta maanta idaacadda. Dhalinyar badan baa laga yaabay inay dhegeysanayso ama fanka runtii aad u jecel heestaad odhan aad heesta nala dhegeysta oo nala dhammaysta teebaheedooda xulasa in kuu gabagabayna.
Waxaan ku xuli lahaa oo aan ku gebagebayn lahaa heesuu leeyahay nin Siciid Maxamed Cabdillaahi la yidhaahdo, Yemani ku magac dheer. Heesta waxaa lala dhiga koobsaami maayo. Heestaasaan u xuli lahaa aan odhan lahay ila dhegaysta.
Ikka ku habsami maayo kalgacal adigu hakratood halaysay adadinagu hagaagsan adigu adigu hoy kale yeleshay.
Estaasina waxay gabagabowday ahayd barnaamijkii hibada iyo hal abuurka dhigaysiyaasha casho waxaan ku raali gelinaynaa dib u dhici ku yimi idaacaddeena oo xilligii ay nooga barteen xilli ka dambeeya aynu maanta hawada soo galnay.
Aad iyo aad Ismaaciilow, aad baan waqtigii idaacadda loogu talagalay dib uga soo dhacno waxaa walwal badan iga haystay markaan Soomaaliya joogay idaacadaha saacadaha lagu saxan jiray. Waxaan salaamay dhegeystayaasha maanta oo isiraada weli kowdii barki laba
gaaray. Hay hay dib u soo wada celiya
saacadda. Markaa dhinacna wax ka qaldaraya saacadaha iska
qaldaraya. Markaa haatan saacadda Afrikada Bari waa kowdii iyo 8:10 daqiiqo, Washingtonna
waa 5:08 daqiiqo. Wali salaadii subaxna Ismaaciilow ina sugeyso.
Wow. Dhegeystayaal, intaas waxaa nagaga eeg barnaamijkeena hibada iyo hal abuurka. Dabcan isagoo dhammaystiran waxaad ka heli kartaan bogga laanta afka soomaaliga ee voasomali.com. isagoo dhammaystiran ciddii u dhaafay halkaas ayaad ka heli doontaan gudahaan. Intaas waxay naga eeg idaacaddayadii duhurnimo caasha cuudiyaano Ismaaciil Xuseen Farjira ayaa si wada jira idinla socodsiinayay iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo dhinaca farsamada ah. Tan iyo inta aynu kulmayno afarta galabnimo waxaan dikaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe Xuseen.
Got it.